Yavabona bezamindi bakakele chinanje bakakele inkunze zimalunda lunda Yavabona bezamindi bakakele chinanje bakakele inkunze zimalunda lunda Yavabona bezamindi bakakele chinanje bakakele inkunze malunda lunda Uzwabunja nengamani Ukakeli nguze simalunda Angiyeku yenze lutu mlivuvane kweta vani Uzwabunja nengamani Ukakeli nguze simavavu Angiyeku yenze lutu mlivuvane shaya vani Wogunfele luzwabunjani Ukakeli nguze simavavu Yengani Angiyeku yenze lutu angitubi nchamba Wogunfele luzwabunjani Ukakeli nguze simavavu Yengani Angiyeku yenze lutu angitubi nchamba Yavabona bezamindi Bakakele chinanje Bakakeli nguze simalunda lunde mbamani Yavabona bezamindi Bakakele chinanje Bakakeli nguze simalunda lunde Yavabona bezamindi Bakakele chinanje Bakakeli nguze simalunda lunde Yavabona bezamindi Bakakele chinanje Bakakeli nguze simalunda lunde
Marcaba cocosa, vas a ser mi chino. Un chanta me hile, vamos a robar, vaya. angizekela lezo ndaba mntana. Yimi wathi ngushephisa jwele phepha ngezokala ngoba thabela luna ngiba kodwa wavela kwafana nje kuphela. Uzinja zinduni ziyamama ngoba yisabuqothula. Umshaya wamagagu ngoba yeyisi. Ngithi siyobashaya ngengoma bakhale ngothi waloshi indaba sozwane nsikisa mntaka bhuti yasinda ukubana umama. Ngisho ngoba inkinga le ngoma mngane wami ngisho ngoba yehlula bona laba bethi bayizama ngekhubalo maqede wavela amahlazi. Ngithi baphinde bashwashwatha bethi bazama ukusibeka amabala abala baphetha ngocaca izinto magcina kuye phasuka sebethi. Wonke nisenzela khona nabafana thina kuyasijabulisa. Ngithi mapholoba magubane nawakwakho uzohlala nikanjalo yena inganyakazi itho ngiyakusematheni lo mdlulo. Ngisho ngoba bahluleke ngisho sebethi bazama ngokuthi basithenge lo dabashe ngenhloso sokululaza amagama ethu ngenxa yokuba nomona yethuzi. Abanye bazama ukusulaza bathi sathatha ingoma. Abanye bazama ukusibeka amabala abala kanti bashaye phansi ngoba abalandeli bethu abasibone othathekile. Yangithuthani kodwa ngiyabonga ngokuba neqiniso. Uze wajabula iy'nsizwa zangakithi uparasi umnandi bethishi uzomtisha diya msazi. Bajokeka ukhuluma kudlomunye ukhuluma mtyakabhuti uvele umona umuntu wawuvele umdalisa amaqhina. Ngithi ngihlala novela behleka usithela wenyonkolozi umacashelana adlala umtyakabhuti nentombi yami wavele inyoshekayo. Uye wajabula umgibi yagaca ngomgaca nokumaningilingana phansi empangeni wathi ngangiyazi indlalo-ke le ngoma bese ngithi ngiyakuza ngiyababaza umuntu edinisa amabhilidi wathi akahlali lomuntu uzosa amathembo ligcomshini impompa amanzi wanikeshini. Yimi wethi nguthi ngiwuthikisike zibhobhotileyo ngalakhale ndiwenzama emadoda ndikhuluma fana mbani yohlela ithi ngoma umkhoko memezenhla umuze kumeni bakhala boko abantu azehla ngoba lokogogo lentyala kazikhubanile. Ngithefulela makoti yiza uvala wabanabona bahlazela ngodaba kwabaziki vele ndivana mbashaya phansi kwati ukambo lingani manyitshana bahliza ngeni ngoba mna noma shuza ngoba ishuzela zonke zithi bafakaza nimabezwa le ngoma. Ngithi ngihlaba nezivumvumu zothanda zekhozo lazo lapho ngazethwa amadoda mzola etholele phezulu impili maqeda zamnyama ethupha kubafakazayo. Ujabule wazi wagiqa nethiyamkhipha amazina ngawube emsuzi nsikambeze ngithi mina kude lo mntu ngikude ngiyajane nayisho inkothotho kwabomzondo.